Tu time your let wa iva minute wa te ai dei le tula e iva ya na wa tu le atu ta tu malo longa mal die fo e wa te ya wa uma fa fo se il ta tu a pese ya oso tu lo mal ta tu a malo longa ya le uma e mai e uma ta tu malo longa o ta tu le vi io le fio anga wa o ne yafu o upu le ne yafu I laulea wha mamonga. Fio mai lo utou te paau. Le tonu mai pea o le ao o le ala taua. A fio le tauso. Ia e ia ila tou e fasino ia il tauso. Oe. Pio pesita. Ea o e funeo ayolupotea. A tuifa inga. Ea malamatua. O nonu malo. Fafonga le mai upu o ne yafu. Sumaile aina Samoe le oi. Sumaile matua o tawili ili male to fa o suafa. E fo ila to e fasino e il to fa lea. Peo pei yoe o safiu o la faitele ia Alal tai ia tatiti manaya ma tua ya ufai. Oila ua ia ia I neyafu. Efa alangi o tapa au le fano o tamai ngoa. ta pa'au le whano ta mai ngoa. Ala taile mamalu ya te oe le whale aunga ma le nofua pule ia ma upu ya te oe le ala taua. Upu ia ne yafu. Upu ia ne yafu. Ole whaalupenga la ta mai lea talu o na to ilo ilo ina whaalupenga o fio anga malala whanga ilo tatu utunu. Le ala o te whaitau tuai. O le tae au nei, o whaalupengo ne yafu ma le lato vii. Fia mailo au tau te paau, le tonu mai pea o le ao le ala taua. A fio le tauso, ma le matuo no numalo. Su maila inga Samuele oi. Su maila matuo ta wili ili, ma le to faa suafa. Ma lena ia faa nga. Lena ai faa nga. Oli ma le manu lea. Lala tai ia ta titi ma na ia ma tua iau fai. O ta paau le whano o le tamai ngoa. Alala tai le mamalu ia te oe le whale aunga. Ma le nofua pule ma upu ia te oe le ala taua. Upu nane yafu ma le latou vii ia le nana usu inatu. Ia malangi ina ia ele te mamitua ia pei velva a pei. Ma na ia ioe ia. Ma na ia 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 launga yafu ele ilo mo upungi yafu ia le wafsosa ele tfuil tatu pulkalame I lea I tu ia o lea foi vai aso ia ma wate foi sesi vi ia sesi no ia ma wate foi ona upu ia le tele a upu o fio anga malan fangolo o vatu ai tono o lato vi ia lo fatuina ele au foi pese ele au fatu pese ia tam foi lea ia fafau ia tono ia upu o lea fio anga ma lea fio anga ia au tele lope o sa upu wai ese a ia au fatu e voel au fai mea faa popo a ioe ina ua se fulu male tolu minute ua te ai nei ia lei tu la eiva se fulu tolu minute au te lei tu la eiva ia tatu mua tale sia tatu peselea ia ona batua ilole nisi o fautuanga falso e fua malolo ina
watch this!
Yes, I find a king in my time. I also I love via Aga. See, but for our phone game, what a little I so this okay. Saluma, I like a paoma, I lay low, so the road out so long. Colulo, and I am fan, I'm a calo and a pita wow. Any mika, I can act a wow, lema. Saupana, I know I owe all the calzona, alecoya ina. If I know I, someone at the city club, a gala banda musica, a pasaki seki, I saw a alfica. One of us, one of our own, a boy, if I ever buy so say. I want to in a little bit of my for you what's going on. Massing in a couple of night on my loss, sweet for Icana. Well, lay low, I only bar, a little town song, I hear by Elvana. You have a sicker for I see, only for a walk out, Leua. A solely I like out here, wow, what boy, and Sibama e ma fau fau, polo o e baile au fa a salalau.
Emo ane to ino le atsa o zua Ipo ile aunsa o abu Aina o aia jeni O yotsu li mamau o si o na te
Cousin, that's the time you lose was full minute. Well, it was full male, limbus rose, so fit to minute, what I lay, yeah, lay to live, so fit to minute, what I lay to live. You know, I'm a sicka for ya, if I'm a fatty yell tattoo tie out. Yeah, one if I fong a tattoo to do. Loto fa fong pels, you fong all, say tassio atua ya, te roa tassio fatty simoleono planet FM. Al tatung le tio, ia e ine tonua I le a onga fo le ta ua o le Unitec. A saulau ta vale mai uta I maun alpa te aluanga I tai pon chef, ia o le fai to omule mulia e lata I tai. E lata I o I le a motorway fo le a luane I lalo le awa lau papa e alu I West Auckland. Ia o I na alo I ele Kate number one. Na e tu oi amal fa ino ino le Planet Audio. Night of Tafole Walla. Well, let me try to find out that I feel I am to a my yantau. In the early years of Kilkai, how I lie, and if any poor Columbia life, I am a yellow pang, I am Moleku in Magamokango. That of Tame, level two, and my was formal on a minute, was formal 5 minutes. What I day LA to live, but a little telephone start to tell me a lot. Toyona tattoo, Malo Lole, to tell start to tell me toy, yeah, on a tattoo, Malo Lole. Yeah, I tap in for Elizabeth on tattoo, poor Columbia. Yeah, say Tar Peselemo Nightina. Pesele is a little farm, my yasutina, yeah, I also utina. Oaso uma a maka kwa ile so sa so fua so lua so lulu so kofio leo langa akwa ole sa ole aso ana o tina la tu ole aso ana o tina so se teimi so, so se aso oaso na oaso o tina lau tumu nga aluega fai ole tausi a inga ma ai ka meiki furu ipu yoe ia al kaulangi ia le pule o le kama o le ulu o le ainga kwa wha wale wale a kele nga kua inga mea leo se me tau na taulangi le nātu o inga whainga I anga I o tātou tina ia awole I ngalo le tātou tino tina eva ia ta maiti le fwoi mu whai taimine tina ala nātu mita whai le mai whai yeso uma ai meise lama o afianga o whanau onol misela. Tina, o lau tō mutafa ioi, te I loa lelei, o lo ou tō pula punou whala au sau tia, le tau tua hino a inga e misela ma I o whanau. Ea mai, e wha malo si atu le tātou pula kalame, tina. Ai, e lei a sesi e tō manga, iai e tātou whanau. o le mutua moni e alofa ia e faatolu ma faasino e puipui mo le saoga le mua tamaiti le misela le vesi le taimi lelei i niusila ia e faatuatu atu ma faalagolago atu e fesoasoani i tinā i le vaaia o fanau tataina ai la le pese lenei mo tinā uma lava faafofoga lelei mai ai tamā ioe seʻi faifoi se mea lelei e tamā ai ia ga kakule o se lakou pese ea mo latou ia e ona o tinā o lea e pei o tinā lava lenei aveka mai ke fai kuipuipui avega ai kamaiki foʻi lea le lefoumaʻe fai le lakou immunization mma mo le misela ae misi mai le misela ia e pakakū aku le rubela ia ae maise ia o le mamu tautuana matinā loutou faiva faatinā ia o le tausia lea ma le vaaia o fanau ma ave nai fanau e fai o latou tuipuipui alofa atu mo outou tātou taimi o lewa tūra I mai ua lusifuru lima minute ua te ainei lei tūla e heiva e leo tō telefoisi tātou taimi o toi o melea ia la faa umatuia la ua upito la auna tātou atulus tātou pese tātou faa mawai ai I alufangia le tua fe au mga aluenga o lene yaso ia maso lo toi o lene iwa yaso le ua afa le va yaso noe ya ya le lo fo le tu e pui pui ma sa o le muai ya lo tu sui fum su ma to bola ala wa langa na tango male le ga te Pacific Health and Welfare ya ai fa pe fo il ta te pul kla me o le a o le se ta si o atu ya te roa ya el manatu ya sa tatu nga lue fantasi fa fogo me foi ya le malu o tatu o tino o ina nei va en o taiao ya tu sa mal tatu wa maftanga fa mangalo tango male por kalame ya ye sin nga na ni tau to mali ile fa fogo mai al tatu o tino ya po to al te tai ya sel na tu yama o le a tu na tu le pesel nei ya tatu te a famavai ya tatu prefero ai le sululu rasa sa une lo fomela le le tua o si fonga le neo le situasio atu ya te rota si o fate si mo leono planet fm
me. What has been will never be.
Skin is black and her eyes are blue.